ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Eyi, kabaruji amin fulfulde sakiraɓe heeɗiɓe jamwale moɗon eɗen gooni e beete alkamisare sappo e jetti lewru février hitande 2021 yamde dianna ƴaɓɓori gasilimaji sappo e ɗiɗi Ousmane Niane Boulla kabaruji ɗo Mamadou Ouattara to ɓoggui jamɗe to on kompitata wiide coggu ñamreji ɓurɗi horsude ɓeydeke caggal buuru ene bam joni te wonno ko coggu muɗum ɓeydi kilo ɓeydereke fa ko yaata capanɗe joyyi. Musel en cuuɗi l'école Tumbutu gollanoji koye moɓɓen ana e murtire golle ɓe mbi coggu air ko ɓe janginata ɓeyde ƴiwa temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi ha temedde nayyi. Yambereji finatawa ana e heƴƴoji fuɗɗude yontere waroro nde ɗi festival ngaji igginaɗuɗi kanno waɗede gatte ɗo bama ko ɗo kañi e kulikoro yo ɗi woni sembe kabaruji mbiyata ko bisimilla moɗo heɗade studio tamani. ñamriji kewɗi ɗi yimɓe ɓuri horsininde sanne coggoji muɓɓen ɓeydeke ley jonte cakitiɗe ɗe ɗum wonno ko tawi hitade lumoji kewɗi ley ngallure bammako nde ndenno sini somotoɓe collectivité wona joni woni ko ɗum hanni wadde julaɓɓe hedde muɓɓen collectivité saabi ɓeydugol dedoanement produit ngaji ɗi ɓeydiri coggu fa ɓeydore ɗen faamu keɗɗen Mamadou Sama Sego sita siduɓe.
Cogguji mburu nebam e kañe tew ɓeydike ley ngallure bammako yimɓe ele hewɓe holti metta mabɓe bangal muɗum e wi mabɓe hana julaɓe ɓe ɓeyda cogguji no ɓe jiɗiri e dow andal dun lamukoɓe
le luma badala bugum ndeban ana sette hande litre goto temere jeɗɗi te on yettima fa kilo goto temede nayyi e capanɗe jetti ɗiɗe balɗe ɗiɗi mburu on duttiɗi fa wala seedan leggal gandu fanɗinama kasi mais jumere o galle ne wala kalsi so haalade gonga toten satti sanne aran noon ndeban ana cotte litre goto temdere deɓe yaade temdere deɓe sappo nde handen yeehi fa e temedde ɗiɗi hunde foof wawi sodede hande le lumo badala bugum ɗo yo badde leɗɗe ceccetan
commerçant en ɓe gol ɓeydugol cogguji ɗi yo batte ɓeydugol usuruji produit ji yogaji so buse en ɓe ɓeɗo kayi mbihi kewal coggu tew yo batte kewal coggu dabaji ɗi keɗɗana Burama Cissé o busejo le lumo misira
jiddi ɓamde lowne le lewru korgaru tew ana cotte fa temedde nayyi e capanɗe jetti so bu kajaɗa so wala temedde joyyi samuji temedde jeegom hande temedde nayyi e capanɗe jetti ɗu heeta kasin ɗum waɗso hande mene wulla tampereji ɗi tampereji amen satti fa wala seeɗa hande saabi daba e duttiɗi kasi
noon ko noon ɗum e ley lumo wolfa bugu boli bano ɗo ɗum coggu nebam ɓeydike ɗum ko seedi ngolo trawre jeeyowo
mais sooda bidoru wotru hojña tati e temedde jeegom mais wara mi sonna litre goto neban bu temedde ɗiɗi gaɗɗu e tawede fou mi yaltata mi heɓata tono amen neban ƴon abidjana bidoru muɗum wotru ana soodan ujña ɗiɗi e temedde nayyi yaade ujunere e temedde jeɗɗi ga hanne nebanɗa ana sotte fa ujña tati e seeɗan mais sonna dite majjan bu deɓe kare on deɓe sappo litre goto temedde ɗiɗi
gid micitan wiide gambugol cogguji ɗiɗo produit ɗi gaɗi caggal ngol coggu sima jaman nde no ndar lamukoɓe ɓutude tiyallaji mabɓe e le tongugol cogguji ɗiɓe mbawani ɓe hayba dunno lumoji ɗi.
Eyyi sakiraɓe andon ɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓiɗo ɗi dow ɓembe ande ɗe dow hello amen Facebook e compte Twitter. Janginoɓe cuuɗi l'école jande hakkudere ɗi ngala e wi laamu to Tumbudu to ana e murtere golle nde anda kande timmata illa l'école uditali lewru janvier ƴaɓɓino ndu ɓe janginoɓe ɓe collectivi air ko ɓe janginata ɓeyde le cuuɗi l'école ɗi ngala e wi laamu ɗi anni ko Boubacar Djité keƴaɗo amen gonɗo toon heɓini en dow kabaru muɗum ndu faccitango Mamadou Sama Sékou e sita siddeɓe.
Fadde temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi yilla musilim ɓe yo hankasen lere goto foof ɓe jooɓe temeɗen nayyi keɗɗana Burama Tandina neɗɗo goto fedde lollirde plateforme musel en jangguinirɗe ngalaɗe laamu to Tumbutu toon
avant la
ɗo e ɓameko école mon mi winni talguru kila ɗiɗi mi nelli hooreme amen ɓe deɓe jaabaki amen caggan ɗum wonko mi waɗi immadaraji mi darni golle guiddin école aɗana fa yottande hanne mi ñaaguiɓe ɓe ɓeydina amen seeɗan saabu dena aire goto foof mi jangguinan ɗum temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi mi wi ɓe waɗa ɗum temedde nayyi ɓe salguin ɗum
kanko Tandina o mimi haala temedde nayyi ka joni en janginirɗe yogaji les région o holliti musidɗo en yogaɓe kay tewti ko ɓuuri ɗum keɗɗana Abdoulahi Kalil Asko Fare joni école golnoɓe koye mum en to Tumbutu toon
ɓe wi so wala fa temedde joyyi so wala ɗum ɓe janginta minen nde mi wala ɗe bowɗe sono haalade ma gonga ɗum waɗso cuuɗi amen lekkol ngo udda hande ko watte le cuuɗi lekkol gouvernement o ɗum ko watte hande nde cuuɗi lekkol privé ɗi ndu gaɗɗu e tawede fo janggino goɓɓe ana miili warde mi haaɗe fe goto warde neɗɗo fo miɗo janggude ana wawi warde mi hokkan ɗum janggina gaso haalade ma gonga kalsi ma haldo me wawa yobude dum
fido ni mi citan wiide fa hande wala ko beddo yimbe lebe fu fawri do gotum tiagal jodo halaji kewdi dum ko ani studio tamani gila tumbutu Boubacar Djité
debbo goto ami labi yuy nawlum dum wadi sibiri bugude ande bamako do o masiba wadi sappo e joyi lewru fevrier ndu e wi commissariat 9e arrondissement barminado na bama sudu docteur hôpital Gabriel Touré sawrede e wi sakiraabe makko ngaddo o masiba gondo e juude handen police en collectivité sabe kiram o wadiri don bale kuminit hakkeje roobe kolliti metti mu ben do mudun ko be mbi jamnaaki fu e tawede be collectivité ko hono dum wadirta yo sabe worbe yogaabe pota hakkunde rewbe mu ben kede ko maymuna jungunda dambele wi o kollitobo bangal torraaji ngattede fewde rewbe le ONG Care International Fatia Tarahno do do facita Mohamed Samaseku.
Alors on a toujours dit que
mo boy holitinde wiide torraji di wona tan worbe sam binta di ana wodi dum robe mawbe latade sababu torraji do worbe ka sifa goddo o do alhali o yo kabaru nawlirabe bawngo dum no jatirade sababu torraji nawliragudne na yamra e leedi mendi bangal dinaji e tawangal ka andon yo sifa mawdo latade sababu torraji kewdi hakune robe ana wodi robe be dum torrata fayu tonku fa haklima o jati heba lo e kabar mudu ni mila wiide ana hani yimbele ngada kaldal hakune mabbe fay hakunde nawlurabe sabi kabaru tiddo sifa sanne ba goddum ni mila wiide ana hani worbe be andine darande mabbe le jogala galleji di nawlurabe ngondi
studio tamani hokki bete kenyen kake gollide radio ji didi gollidide e mun yodo radio kolomada fana e cn yoroso de kake ndokkade yo pano e batteri solaire ngaji fanda mudun yalla di radio ji ana ndokka hejoji mo ben fagasa tiagal dun fabugo gol ana do do anni radio keso dawla fm fabi do fm kadan mamadou samaseku e sitasi de
ngal do dokkal yo jati sultere e wi radioji totabe be en jetti sanne su jotamani yila mabbe yodun radioji goddi dun pabire kake golirdi mama jojia sako yo joko horejo fedde laminde radio chien to yirosutun
mede welti hanne e o balleku sabdena dum walla amen me wada golleji amen ba mede salmina su jotamani mede wada du'a yalla on heba yade yeso o walla ciudi radioji goddi ka e mo amen
e le nde do yambere dokkal kake golirdi ko bami hala ko kajado Fondation Hirondelle djoti sanne dido radioji e le golle mabbe kewal yelaji radioji di e tawede fuf Martin Fay holti wiide radioji buddi fuf tawrede telaji kay babama
toutes radioji ko heewi ana jogi torraji kame waba walde di fi da majji ngadu e tawede fuf no wadni goddi radioji goddi balleku toudi radioji walladi di woni haani wallede di sabde giddi fuddode golleji me kambe ga menen gollita leedi radioji mede wa hisade soudi radio antirtenu radio Dawla FM o yo soudi radio rewbe sa jeewi le golleji am toudi radioji lewbe ana dari daronga mangal
portante mitina wiide ko buri radioji chapande jitti e joyi na golida e studio tamani leedi mali yo nokku jangindo journaliste na hewbe beedade faaba kake golirdi fewde e radioji di
kabaru janjereje yambereji kewdi ana anni wadede le jonte garoje le leedi meden di sini ngendi kulukoro bisima yambere dido berde festival agna jude noga e joyi yaade noga e jetti lewru fevrier ndu yambere jago berde festival culturel ogobanya wadan jude noga e didi yaade noga e jetti lewru mars warur ndu le o wattu goto wala weta be nodril nuit de la solidarite jamma yurmende ana anni wadede jamma noga e jagon lewru fevrier ndu do bamako do mamadou samaseku cete debe
e wi kebe mijo festival agna ngallo kartal finatawa yo yambereji didi festival cinema e kanya nyanyal ande kesse lolirdo cine adu e kanya festival du njarendi be holti wiide dabereji fuf bamama yalla concert ngaji ne landine no fewiri e le watangul hakillo saraji len turdi covid 19 kedana jena busi debi kanguni kumani do hejo golle fedde wala ha
harun tinde di yambereji didi yo wattude barke e finatawa leedi meden sabdena agma ana antitre finatawa tawa burra membe be wadi madraj hannam be hawrintini o final tawa kan yembere antitirren festival sile deserne du ana hollita nuku futiyeda mali sur bama tan wonda en way happude jododi tirede kawran kasin sa jeewi fijirre ana wadda kawran cinema ana wadda kawran di yembereji fu kawran tan hollitita
kortal ido bangal du concert nuit de solidarite e wi kebdo mijo o kala ko heba e kawrtal ngal totate himbe la kebe torra le bonanda din jam le cercle dire kedana ami wasije o artiste jimo
mi wadan de yembere e inde gende amen ni antiterreni diri sabdi ne diana bonito hikka mi wala bawde sanne de so ne yembere gasi mi faaboton yimbe commune amen o mi wadan dum sabdi ne min andi so fuddi gendu yimbe waran beedo dan yalla ngal golla an gasa so yemmerne timmi mi heba me wada ballegu yotto yimbe amen me
so kawrtal lolen gal festival ogobanya kando wadede nyande nogo e juyaade chapantati go oleru janvier yabirindu endu sarta hakunde nogo idi yade nogo e jetti lewru mars warurundu
imbe sappo e joyon wonobe nyaaw covid-19 o nangile nyaloma jabbido chapande nayon e neddo goto wonnobe santanaabe wala ka fuuji wudo dum wonno ko kanan ko be docteur en collectivité ko na leedi mer andi warde do gonde handen do himbe ujunaji jetton e temedde do e chapande e joyon e jagon woni be o nangi santanaabe ujunaji jagon e temedde didon e chapande nayon e jetton iube temedde taton e chapande nayon e didon kedo den joni kabaruji acti covid
Sijo tamani
Jamwale modo sekirabe hedo tobe bismillah modo hedade kabaruji pawidi do coronavirus acti covid lengo hello min kala hala torraji covid-19 do himbe leko nyaw o bangile leedi meden ni himbe mali hewbe bayliti tagoji mupen do tabade dabareji biade anande na himbe e nyaw covid-19 fu etawede yogabe bayliti tagoji mupen arandeji hono wedindirgol juude e yardugol atte e vergoto wodindirgol no wira nondo wadda etabede ko mimsi honjotobe hewbe fabidure dem fam an ko daran man mayga hebini do faccitango ali sise
wargol nyaaw coronavirus o wayti kulleji fa heewi le leedi di kulleji mbayti di sabe nyaaw coronavirus o ana wayta kede nukule fa heewi hono dido nukule no dirtede grain dum woni ko tayka do hamdalay asay 2000 auto jungo nano mayango do won do dabreji kultaade wiide ana waawi wodintinde nyaaw o teddina
bo do me ko fa hande men gaajo yimbeji ana watti hakle e golleji mum en wattedi aranno weeti fu me yahame gaaji me happundina me gaajo ga hande men boyti dum sedan ka yila gon me wala do sabe yalla me me lento e nyawo me acciti dum yar attay li wer goto
do woni ko serti o do grain goddo gondo sabali bugu jungo nyaamo mayangu bamako do le o do nokku yim fa heefu ana do ko joppay ni suuji mu en kiddi be do yimbe min lo nyaaw covid-19 o wala fu ko wawa nibe be ngana fay koli be nyaaw o jaati
me wawa accude tagoji amendi sabdena me de yar attay li wer goto me nyaama le kakol goto me holaake ngo nyaaw malin ko be di holaake ngo sabdena me e wo durumaaji sakku o wakati cholani
pou cher de bon fiya
do yimbe fu tawede darne wotere bangal nyaaw coronavirus o imma daraji mawdi ana wondi wadede fewde o do nyaaw
e ngaran keddana joni landol kedotede en goto professeur Daouda Kassoum Menta infectiologue dunke ande kabaru covid-19 les soudou hopital Mali note to ngul landol
Allo professeur est-ce que le
coronavirus est un yimbe mo nyaawu nangi be ana holla yalla nyaawu timmina
di taux de contamination
c'est d'une manière yimbe yi ana hetti war docteur sedan sedan so be fami ana nyaawu ne mabbe tab samoji ana wa famne hono misal nyaawu ema du ana holla wi nyaawu timme fa hande ma milade hande wi nyaawu timmi du hakile bonde non du hakile bonde non yimbe ana haani wadde imadraj fa hande bata sariyaji haladi so ene mili fa o nyaawu timma
to kaddu den e kabaruji acti covid hande on jaraama hedade lamdo hollu en jango fa ngarte e kabaruji di pavidi do coronavirus
sijo tamani
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
kabaruji ngondi le reso ngaji men di anjan tatabo kawrital pawi ngal do habgol e talka ko sukabe e herobe heli region sigaso timmi talatar jabenende dum hawrintini ko yaade himbe chapande taton gollobe meri ngaji e sarawis ngaji technique region o e wi huncani me don hore yimogol mudum yalla talka ko na habele o nokku ngal kawrital balde didi conseil regional sigaso itti jawdi mudum do gollidal agence de développement économique de sigaso directeur Academy to kuchala to kanye e prefet cercle yoroso joddeke batu talatar jabinande joddeke batu e directeur en cuudi lekol uddaade le commune bura fanda mudon yalla be darta cuudi lekol uddaade di hono uditirte e wi syndicat ngaji muselen cercle ko be kani hunchande hore arande yo daranagol denagu cuudi lekol ye muselen be farde mabbe halde hala uddingol cuudi lekol micintinde wiide ko yata cuudi lekol noga e go on uddude le commune bura sabe wayde dajere gonde le onoku comité comital comité communal aje hakemo himbe noga e tatongoni le mudun jo inama no dam wiede hejabe dinaji kanye e recotrade e bale communité rewbe e sukabe goni le de walde jo inande hecci kanyen to santo comité o holliti wiide ko dande mudun yo daranade yalla jam ana hebe le commune o e wi kambe ngata be le nde fedde kawrtangal ministre ma itti e jawdi mudun non sakiraabe do kadu di kabaruji ka kedde heda do seeda yewtere de foran jukirinde wassalam.